bakatonda babwe balina n'ebintu byabwe balina bye besigeyo enaku bwe nnuma mu mutima munda nga sirina nakendya nga sirina mirembe siruka gy'oli balala baddukira lubale balala basinza bitonde naye nze gwe wange gwe ssuubi lyange gwe maanyi gange kuyita mukwano gwange taata sobola mu bwange mukama nkwata omukono gwange onyweza magenda gange tusa mukwano gwange gwasobola oyambe kanisa yange olwane entalo zonna ogaziye ensalo zaffe muwonya osasula mabanja gonna owoza emisango gyaffe oyambe emikwano gyange mukama kale
kulira
www.mp3ugandanmusic.com